WB Records.
Oh, no, say my samba, if it's a samba. Yes, please talk with la kusa una eka. Ngata sa peze wina, sana sambe. Aye ni la kumoto, sambe la la mulu. Oh, no, say my samba, if it's a samba. Yes, please talk with la kusa una eka. Ngata sa peze wina, sana sambe. Aye ni la kumoto, sambe la la mulu.
Akumedwa mucheche ndikusa welwe Koma Yesu akuwira kusatenga ake ngosi uye Iwe totsalidzilo kwada basi lapa menya pempelo
Iwe Yesu makukonda iye Akufuna ulapesa kufuna limoto kapye
Oh no say my samba ifeta samba Yesu Kristo akubwila kusaona eka Ngata zapeze wina sana sambe Sambela la mulo Inde, inde, inde Josepedi Inde la kusamba Mazi wake wa Yesu Inde, inde, inde Josepedi Inde la kusamba Mazi wake wa Yesu
Chitilu jimate Mulungu kulibe Chimasamba zita
Mazi wake wa Yesu.